Lorne.
King.
Yeah, you know who it is.
This is DJ the King.
Let's go. Go. Go.
Sakawot na ini,
kuwa
malipolo. Sakawot na ini, kuwa malipolo. Sakawot na ini, kuwa malipolo.
Kids.
Great, bro.
Right for now, call me OS Dash. I'm chilling live with Body Selector Clint, your boy.
Of course, some respect when you mention my name.
Make a trail, DJ Clint, where say?
Down with this type of music, we apologize. Now, deal with it.
Cheque,
que tú
vienes a
rochar,
que tú vienes a rochar.
Ka kwero kwaro migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Aupi ka kwero kwaro migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Put some respect when you mention my name
Aupi ka kwero kwaro migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha Uketo gine nocha Uketo gine Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Kiro kuno wanga piga cheke
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Kiro kuno wanga piga cheke
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Da quero amo migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Api da quero amo migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Api da quero amo migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Tiro quando va a
piga
Quero me gomigi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Apiga quero me gomigi
Uketo gine nocha
You know who it is You're in the mix with Color Ones and Twos Street
Apiga quero me gomigi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Tuiro kundo wa mapiga cheke
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Tiro kundo wa mapiga cheke
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Tiro kundo wa mapiga cheke
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Quero wego migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Abiga quero wego migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Abiga quero wego migi
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Tuiro kundo wa mapiga cheke Tiro kundo wa mapiga cheke
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Uketo gine nocha
Tiro kundo wa mapiga cheke
Uketo gine nocha
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 Uketo gine nocha Cheque.
Go call in on me.
Call me O.S. Tash. I'm chilling live with Bad Selector Clint, your boy.